CK Music Promaster.
Oka suminanga buwaku teneka paish. Bari abantu bari kwa wanani. Program ya rishibi kwa kalukura nda kuposa finish.
International.
The big boss triple. Mr. Paul. Masere pafta kataka. Mre yipeka.
Kachufuna nda ini. Nobody. If you wanna you can go, oh baby. Wazeri wapa mutima. Wazeri the queen of me. Mama. Ifo wali fya kale. No baba wali chinja. Mama. Mama nanaka. Nanaka. I'm ready to let you go. Nanaka. Nanaka.
Nalishi wakali ya tulivuti mami. Nombe iwe mibele kia impanga mi. Naleku mfobu inunga tulibabili. Mubili umomu katinge chibili. Kale sana tawale befyuli. Na uchinja na walu kaimweli Walingo mungeli. Batilero na walu kemiungeli. Mukatika mtima na unkasa. Golu polo polo mayo na undasa. Nishtole shumpamba. I can't believe lilo wansamba. Ivukisha kuchimba na lipa lafu na fionse walinga. Na pinga mume soyove na mwenye mwinga.
Nobody. If you wanna you can go, oh baby. Waziri wapa mutima. Waziri the queen of me. Mama. Ifu wali fya kale. Namba kwa wali chinja. Mama. Namba nanaka. Nanaka.
Mwenye mwishi mzoreka ifo unse na mfaya. Mwenye rapaye misampi mungu makiacha.
Nanaka, nanaka.
Aka fondo ma sunglasses.
Nanaka.
Umfa mami, attention seeking awe. Nari kutemenwe pa kukwimbira ti mama we. Nde umfa kwa tindi neka fara we. Fiori apa tabase kere mubaya we. Lintu nalubile you showed me the way. Naishibi ati uri wa mutende we. Mami ni wewe, tauli ipongari wewe. Evila mbana ponya kuisusha kafiwe. Liva efile njebo mutima kafiwe. Na futi njimbe na ringa yo. Iyo tandeo.
Nobody. If you wanna you can go, oh baby. Waziri wapa mutima. Waziri the queen of me. Mama. Ifu wali fya kale. No baba wali chinja. Mama. Mama nanaka. Nanaka. I'm ready to let you go. Nanaka. Nanaka.
Shout out to Kasama Swag CEO DJ Jaffe.
Nakonde music is on fire. M-Tech Redo Logistics Frollo Lam
King Deza Mubanga Bonfire
Iman Bashidulo
Chuske 991
HP Kobe International Navashala
CK Music Promos.com.